hata kama sio leo ala kesho, mimi wako mama, nawe wangu sheri mama, ona hivyo mwenzangu mama, waniacha kisa nini obibie. Muamuzi wake Mungu we mama, ufukara o bibie, sikilema o sheri mama, na amini iko siku mama, itakuwa kama wale fulanie.
Mahamudu Madu Fukara Sio Kilema Dunia
Sita fundi kamoyo mama leo siku ya